music.
Kaona story yenu lakini amoro ndo naamini kuna kitu itakaje kusikia weekend maini bitch na mada naona kwa samwili game ni tamu na jituma silala michi sikupendi sikufichi kona mali ni kona harisi mini bully na shangamona siulizu ipe atatu za boxers na nivua ina hivi what to do with that information is up to you na watu wakijiko tuyo pate silver spoon bad boy tomba rules void fafu I speak my truth I don't know about you atupatani kama right and left shugli ya nisaidi nkona right ya kulef kini pima ni delete and forget hakuna mtu na itaji minda kufanaisha jiyono mimi wanyo nani juwa na juwa uyono mimi look fisa skosi kiswahili bling silver na tatu kwa wingi uyono mimi uyono mimi wanyo nani juwa na juwa uyono mimi look fisa skosi kiswahili bling silver na tatu kwa wingi uyono mimi uyono mimi I'm that nigga kidole kwa trigger bullet kila mtu except the man in the mirror ini movie thriller pesa sina cheza na mboka mtu nikose heshima kona madimanga naitaji mtu wa mkono sisa na maringo kidogo plaga ni upura stoko hata kibizana damu moto huku ni kwangu na mtaka venye inasema karibu nishikwe na matire nkazi meza mbato amfai kunielewa na wapea deal venye kunaenda it's a one man show penye pesa ikona gone kona karia ina gross nitie shagle ina do so what umefaktua so flow ikona virusi labda guze na magloves yono mimi wanyo nani juwa na juwa uyono mimi look fisa skosi kiswahili bling silver na tatu kwa wingi juu yondo mimi uyono mimi wanyo nani juwa na juwa uyono mimi look fisa skosi kiswahili bling silver na tatu kwa wingi juu yondo mimi
Come on, come on, come on, come on.